dachimsafi.com.
Kichwani pako
hakika wema na fadhili
zitanifuata
siku zote za maisha yangu. Gongo lako na fimbo yako rere
nifariji,
umenipaka mafuta
kichwani pangu.
Hakika wema na fadhili
zitanifuata
siku zote za maisha yangu. Yeye sema Bwana, Bwana samani sijaona. Achuma, chuma, 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 achuma, chuma, chuma, weka vigelegele. Tunde, 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 sijaona mamuchezea rumba bwana. Tunde, 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 chuma, chuma. Shika jirani yako, sijakuona, sijakuona. Aha, chuma, 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 chuma,